uthando, umoya, amanzi, ubaho, ukuye, ukupu, insikelelo intsolo zikhulu, kukhulu, ubanzi, umhlophe, vuliza, nikeze, umhlaba, asingowakho sihle. Tandaza, kieta, hlakula, kulule, mhlophe, ukuthi nangokomzuzwana unitini, umbongi, zwilimna, sikhumba sikhulu sithandwa, lilanga.
Zange ngacinga abantu ngafika kule ndawo. Yeah, apho nisuka khona they don't make it this far. Amajita ecishe mancane okanye aphelele gown. Sometimes isicinga uzoba grand since ugele ze down. Yeah, benechoice yohlala ekazi kusenihere ze crown. Xa ndidibana nawe ekoneni ndicela udede lipound. And abanintsi bebecinga le way ndiyenzele iclouty, but andithanga nqako ngabo as long as family proud. Yeah, bendiringa nomyeni kasista namringela how it is. Kuzoqhakula obathande wenzoyisa overseas. Yeah, apha nzanga uzodlala and anzanga uzohlala. Man, I can't wait for the day nikumama isitipho sedladla. Like inamama vula ewunyani usebenzile, the way andiyenza ngandodwa nabahlobo bancedile. And shout out to mavala noba ubuhlobo buphelile. And I heard you got a son now qinebe bazivezile. Yeah, asinjonge bhek esuka fair andifuna uqhoba for real. Esingayithithanga xa sidibana siyiqhuqefowunini. And this light ibezinhleba amacherazo came and told me that swangathanda uhlala nani zimuvela nje low key. Cause low key bayandoyika ndiyazithola, low key bafuna ungxiba ndiyabablocka, low key bayan feel a buy and stalker. That's why when the pop in tliziyo ziyagowa. Yeah, siphakathi abanothini fikin bowler fast as always ngamakhaya ndina. Every day siyabonga njengoscoopa makatini. And he told me I'm the one so la majita andwadingi. Yeah, sending praise to the Most High. The yaza majita really praying that I don't die. Ukuba xa ndiwina everybody really gon' shine. Because nyembezi nombili, yes, it online.